Molweni ekuhlweni. Kuyinyweba ukuba lapha ngokuhlwanje ndize ndime kuyo le ndawo. Mna ekuseni nje ndisiza ngendlela bendimkile ndiye kuthandaza ndilindele enkosini kwaze ekuzeni kwam ndisehla ngendlela ndiye ndavula umshumayeli kunomathotholo umzalwane uSmith ontsundu umzalwane. Ngaba nonke ndimvile ngale ntsasa nabanye nakuni phezulu ndiyakholwa kuseOhio. Omnye othile ebendixelela ngaye eshumayeli waze wathi kumele kukuba umvulele ngolo hlobo. Kuye kwenzeka ukuba ndimfumane ekuseni nje kwaye yena ngokuqinisekileyo ebexela malunga nendlela isono ebesisanda ngayo ehlabathini namhlanje kwaye yena ebe ndaze ndavulela ngapha yaphambilana isikhululo ukusuka kweso ndaze ndehla ndeva okunye. Ngexesha ndifika ezantsi apho besele nje ndilungele ukubona ukuba bekungekho semva kwexesha kakhulu na ukuze ndize enkonzweni ngale ntsasa xa bendingena. Ke singaba nenyweba enkulu ngenene ukuba sibe lapha ngobu busuku size sikhonze kwinkonzo yenkosi. Kwaye ndithetha ngomzalwane uNeville kunye nomyalezo ngenye imini kweli nenekazi lincinane udade wethu oye nje wemka kuthi lowo yayingu simazi sonke uba yayingubani ngudade uWeaver. Kwaye ndicinga ngendoda apha ibhaptizwa ngokuhlwanje yena ndambhaptiza kweli qula xa nda kwafuneka ukuba bamzise apha ngesitulo esinamavili wayesifa enomhlaza kwaye wayeshiyekelwe bobabusuku ephila oogqirha babesele bemncamile wayeza kufa ngentsasa elandelayo. Ndaze ndaya kwikhaya lakhe azama ukuthetha naye malunga nempiliso engcwele wavele nje wamane ephindaphinda andifanelwanga kukuba uze kungena phantsi kophahla lwam wathi andifanelwanga kukuba umshumayeli abesendlwini yam wathi ndingumoni kodwa wathi mhlekazi andifuni kufa ndinje. Waze ke uGrace Webber phezulu apha wandithabathela ezantsi phaya ndandisandula kungena ndidiniwe kukusuka kwemihlangano. Waze apho xa ndandimthandazela ndimfundele nesibhalo waze ke wasindiswa. Ngoko kwakunzima nokuphakamisa isandla sakhe kodwa wayefuna ukuxhawula wonke umntu waye nje okuthile kwakwenzekile kuye. Kwaza ngeli xa babesaxhawulana ndabona umbono wakhe esiya kwihoko yeenkukhu ebuwe ndathi kulungile konke kuza kulunga ngoku. Kwaye kwakulishumi elinesibhozo leminyaka eyadlulayo kwaye wayesoloko ekumtsi nje phambi kwalamhlaza lonke elo thuba. Ukuba sele wafa zange abulawe ngumhlaza wahlaselwa intliziyo yambulala babemfake phantsi kwemoyo moya wafa ekuhlaselekeni intliziyo. Kwaye ngoko bendicinga nje ekugqibeleni xa abantu bebephuma baze bacula kwaza kwafika uYesu oko kuko kanye okwenzekayo weza waza wabuhlangula ubomi bakhe kuloo minyaka elishumi elinesibhozo. Ndaze ndacinga okunjani okufaneleyo laa mfazi mhlawumbi yena wayengayazi ukuba wayeyenza ngolo hlobo ngoko kwakhona usenokuba wayeyazi kodwa nje akukokunjani ukufaneleka ngokuba naloo ndawo phaya kwaza kwafika uYesu. Ngoku kukancinane nje ngaphambili ndiyathemba okwam ukulungela imihlangano ndiba phakuphaku kakhulu ngale ntsasa bendigqwetheke kakhulu ndiye ndaya kukuthandaza waye ndisekhaya emva apho usapho ndisandula kubasa eArizona ngaye ukuze abantwana bangene isikolo. Ndaye ndibuyele apha nje ukuze ndiphumle olo hlotyana ndiye kuzingela nomzalwane uWood kunye negquba labazalwane apho siphume ukuya kuzingela kule veki izayo siya kwehlela eKentucky. Kwaye ndande kwenzeka nje ukuba ndingene ngosuku apho unkosikazi Weaver eswele kangalo kwaye kulungele nje ukuba ndibe kanti ndilapha ze ndincede umzalwane uNeville kulaa mngcwabo. Kwaye andizami kuthetha okunintsi ngayo niyazi phakathi kwabantu abakhalazayo ngoba ndicinga ukuba enye yezona zinto zoyikekayo ukuzibona yindoda okanye umfazi osoloko ekhalaza. Bendisoloko ndicinga Thixo ndikugcine kuko ndiyabona oko kwenza ethe ukholo lonke ixesha uyazi vele nje ukuba wena ndiyazi ukuba ngokuyabe khulu ngamnye kuthi siza kufumana okuthile kusenzeka nokuthile kusenzeka kwaye ndiyazi ukuba ezo nto zincinci ziya kuqhubeka zisanda njengokuba usiya ngokuba mdala nazo ziyaya. Kodwa ndicinga ukuba enye yezinto ezoyikekayo ukuba uSathana athwese isithaba ubomi bomntu othile elinophuku ixhego okanye ixhegwazana niyabona. Ndiyathemba ukuba ndiyikufika kuloo ndawo ndiyathemba ukuba ndingawathwala amaxhala am ndize ndifike kwindawo apho Ndifuna ubomi bam buthweswe isithaba sozuko likaThixo, owakhe umonde, ubulali, uxolo, ukuthobeka, ize ndizaliswe ngumoya oyingcwele. Ndaye mna, enye yezona zinto zam ezasoloko zindihlupha ebomini bam, ibisoloko imeko yobuphakuphaku. Kulapho ndiye ndinqaphe kakhulu, ndize ndidinwe mpela. Ndiye, ngandlela ithile, ndizive ngathi akukho umntu ukukhathaleleyo. Niyazi, yaye yaye, nani nonke, ninayo, nani. Mna nje, kwenzekile ukuba ndibe nayo ngokugqithise ngenene. Niyazi, yaye, ibambi kakhulu ngamanye amaxesha. Kwaye, kuba nzima nokuba ndiyinkxalabo, kwaye, koko kuyibangelayo. Ndiye ndifikelele kwindawo ngoko, apho amaxesha amaninzi, ingakumbi ngoninzi lwala mibono, uyabona, iye nje indifumane. Ndijonga emntwini, ndiyacinga, lo ngumbono, hayi, 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 asinguwo, ewe, asinguwo, yabona, kwaye, nina nje, aniliqondi into eliyo ixabiso elihamba noku, ya. Kengoko, kengoko ni, niyamangala, nize nifikelele ekucingeni, kahle, wena uze uthi gubu cala, uthi kahle, ngoku, yintoni, yintoni endiyenzileyo, naku ndilapha, ndimashumi mahlanu iminyaka obudala, kwaye andiyenzelanga nto iNkosi, kwaye ndiyaguga. Intoni, oh bethu, ngoko, uze nje ufumane oko sasidla ngokubiza nge ukumatsheka, abanye kuni, bazalwana bamalunga nam ngobudala, niyakukhumbula oko, kwakudla ngokubizwa kuthiwe unokumatsheka, tata wayedla ngokuthetha ngako, ndize ndimangaliswe kukuba wayethetha ukuthini, ndaye, ngokuqinisekileyo ngoku, ndiyakwazi oko wayekuthetha. Ke ngoko, uye ufikelwe kukuziva ngaloo ndlela, nto leyo ingeyonene, nguwe nje, uyayazi, yabona. Uyayazi yona, nguwe nje owenza loo nto. Ke, bendizama ukuzithulisa kancinci ngoku, ndize ndilungele utyalo olukhulu nendinethemba lokuba luyeza kamsinya. Kwaye ngoko, kufuneka ndiye eNew York kwangoko, ndize ndikumhlangano khona phaya, umkhankaso, emva koko, ehlele eShreveport, ndize ndibuyele ePhoenix, ndize ndize ngokujikeleza intshona, kumda osezantsi waseUnited States. Kwaye ngoko, benza amalungiselelo aphesheya kwelwandle ngoku, ukuze siqale, kwangoko sakuba sinako, emva kweyokuqala yonyaka, mhlawumbi ngoMatch, April, okuthile okunjalo, apho uqala eStockholm okanye eOslo, size sijikeleze ihlabathi, ukuba singanakho kulo khenketho olulandelayo. Kwaye ngoko, ndisekhaya, ndiphumle olo hlotyana kancinci, ukuze ngahlobo oluthile, ndibuyele esiqhelweni, ndize ndibe ngcono. Kwaye, ukuba iNkosi ithandile, ndiyakubuya ngecawe elandelayo, ukusuka ezantsi eKentucky. Kwaye, ukuba konke kulungile, kukholekile kuyo iNkosi, naye umzalwane uNeville akakhathazeki. Ke, ndiyakuzama nje ukubamba inkonzo kwicawe elandelayo, ukuba iNkosi iyavuma. Kwaye, ukuba yena nje uvuma njengoko umzalwane uNeville esenza, ndiyakuba lapho. Ewe mhlekazi, yena nje ukuba yena uyavuma malunga nayo njengomzalwane uNeville, ndiyathemba uyavuma. Ngoko, uyabona, ngoko, ndiyazi kwakamsinyane ukuba iNkosi iyavuma, ndiza kukhe ndingabikho kuni ithuba elide, kwaye imiyalezwana nje, njengoko ndichola ukuthile okuncinane entliziyweni yam, ke ndiziva ngathi ndifuna ukuyixela kuni, niyabona, kwaye singadlelana ngokurhanqe yona. Ngoku, ndinembalwa yawo, emihlanu okanye emithandathu esandula kundifikela kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Ndaze ndahamba iqela leentsuku apho, ndisiya kuzingela oonomatse kwalapho, ndangena ematyholweni, ndaziphathela into yokubhala kunye nephepha, yabona. Ngoku, kumalunga nelixa lokuba ilunge nokukhanya kwemini, ndoyama ngomthindaweni thini, ukuba andiyi kulala, ndiye ndaqalise ukuthandaza, ndize ke mna, iNkosi iya kundinika ukuthile, qalise ukubhala phantsi amanqakwana ngayo, uyabona. Niyazi ukuba ndithetha ukuthini, xa ufika kuni, nize ngoko nina, ngoko. Ndingene apho, ndiyibhale yonke kwicwecwe lephepha, ndize ngoko xa ndibizwayo, ndibaleke ndiphume ukuya kuphuthuma icwecwe lam, ndize ndiye kukhangela kulo, ukuze ndibone ukuba ndingaqala ntoni na, niyabona, oko kuko kanye ukugqiba kwenzeka ngoku. Ke ngoku, ndifuna ukuba iNkosi iyavuma, ukuthetha nje, ndizama ukwenza, ukuphungula le mikhulu, mide imiyalezo, uyabona, apho iye inithabathe iiyure, kwaye, neNkosi indincedile ukuba ndenze omhle nomfutshane umsebenzi wayo eChicago, ubusuku bokugqibela phaya, malunga namashumi amathathu emizuzu. Kwada othile weza kujikela esithi, bendingacingi ukuba unako oko kuwe, kodwa ukwenzile. Ke amashumi amathathu emizuzu ukusuka kumalunga nezimbini ezinesiqingatha iyure okanye ezintathu, niyayazi. Ke mhlawumbi ndinganako ukukhawulezisa ngokuhlwa nje ndize ndifumane ukuziqhelisa okuncinane ndinganigcinanga thuba lide. UThixo anisikelele. Akukhathaliseki nokuba ndiyaphi na, akusayi kuze kubekho ndawo injengalo mnquba apha, likhaya elimnandi ikhaya. Ndaye ndiyavelana kunye nosapho lakwaWiva kunye nalo uxabisekileyo untsundu umzalwane oye wabhubha. Ndithandaze kunye naye ithutyana phambi kokuba anduluke. Unesihle sona isimilo kwaye usekhaya kunye noThixo ngoku, kwaye konke kuphelile, kwaye uya kufuneka uhambile nakanjani na, kwaye sonke siyayazi loo nto. Ke thina si yanga iNkosi ingayiphumlisa imiphefumlo yabo eluxolweni, saye ngamini ithile sijonge ukuya kuzibandakanya kwelo lizwe lingaphesheya apho kungekho kugula, ntlupheko okanye ukufa. Kude kube ngoko masenze nje konke oko sinako sikwenzela ivangeli. Ukuthetha ngenkxalabo bendithandaza ngayo ngale ntsasa. Ubungenza ntoni ukuba ubungenayo inkxalabo? Cinga njengayo. Inkxalabo yinxenye yokuphila, oko kuye ngohlobo luthile kwandikhuthaza xa bendikucinga. Ukuba ubungenayo inkxalabo ubuya kufana nje nonopopi welapho, ubungasayi kuba nazimvakalelo, bekungasayi kubakho nto ubunokuze usebenze kuyo. Njengendoda nenkosikazi, mhlawumbi ukuba ufuna ukwenza okuthile babe bezama ukusebenza kunye, ingakumbi amaKristu abe omnye efuna nize ke xa nihlanganelana uku ufumanise oko akwenzileyo umfazi, inkosikazi ifumanise, yabona. Inkxalabo okunene yona iyanisondeza omnye komnye. Aze ubani akuxelele ukuba kahle athi, cinga njengomfazana odlule phantsi kweninzi inkxalabo xa wena ubungalunganga kangako, okanye umyeni odlule phantsi kwethile inkxalabo xa wena ubukhe awalunga. Kuze xa konke kuxolele, khangela indlela oye waziva ngayo malunga naye. Bethu uvele nje, yabona, kumele ube nayo inkxalabo kukangako. Kwaye nje cinga ngeemvakalelo, bekuya kuba yini ukuba ubungenayo nayiphi na imvakalelo, ungenantlungu okanye nantoni na? Bekuya kuba yintoni ukuba bekungekho ntlungu konke konke? Ubungasayi kuba namvakalelo konke, yabona. Kwaye ukuba ubungenamvakalelo ngoko, olunye loluvo beluya kuba lumkile, yabona. Ke yabona, yonke into ilungile nje nakangakanani na. Ke uThixo usiphe nje ubabalo lokuba simelane naye, yiyo loo ukuba nje sithi sime ngolo babalo, size sime apho sithi siyazi ukuba xa obu bomi budlule, obona bukhulu bukwelinye icala apho sikhangele ukuya khona. Kwaye ngoku sikhumbula ukuba zonke ezi zinto ziyinkxalabo. Oko abanye abantu bazama ukwazisa ubuKristu ngokuba uya kuba ngokukhululekileyo kwinkxalabo. Wena hayi, awunjalongo, ungokhululekileyo kwinkxalabo. Oh hayi, wongeza inkxalabo xa usiba ngumKristu, ngoba ubukade ngandlela ethile ungusihamba nje ulonwabo hamba thamsanqa, nokuba yayiyintoni phandle phaya ungakukhathalelanga oko ukwenzayo. Kodwa xa uthi ube ngowenene umKristu thuba ngalinye uyazifuna, ndingaba ndisayikholisa na eyam iNkosi ukuba nje ndingakhe ndive kuye. Ikubeka kwinkxalabo, ikubeka ekuthini ugade, nantso into ekwenza ube yile nto oyiyo. Ke kamva inkxalabo iyintsikelelo, yindlela nje oyijonga ngayo, yindlela nje oyijonga ngayo. Yabona, ukuba uye nje ukhangele kwelinye icala, kukho akukhathaliseki nokuba uyisika ngokubhitye kangakanani na into, usa shiyeka uphuma namacala amabini kuyo, niyabona. Ke ufuna ukuwabona omabini loo macala. Ke inkxalabo ndicinga ukuba, oh bethu, iyintoni yona inkxalabo? Ukuba ngendandizelwe ndingenayo inkxalabo, kahle. Ukuba ndandingazange ndibe nayo inkxalabo, ngendingazange ndibe yiyo into endiyiyo, ngendingazange ndibe nguye kwa umKristu mhlawumbi, yaba yile nkxalabo eyathi yandiqhubela kuYesu Kristu, yabona. Ke iye yaba yintsikelelo kum. Ke ngoko njengokuba uPaulus watshoyo ngokuba kwakuxa wayenenkxalabo okanye okuthile okanye okunye, wathi wacela iNkosi ukuba ilususe kuye amatyeli amathathu, yaza iNkosi, Sawuli olwam, Paulus olwam ubabalo lukwanele, wathi, ngoko sendiya kuqhayisa ngeenxakeko zam, koko xa ndiswele amandla kuxa ndinamandla, yabona. Susela nje oko uyintando kaThixo, kulungile. Ngoko ndabuzisa kuye ngelinye ixesha xa yayidla ngokundihlupha kakubi kakhulu, yayindoyikisa. Waza yena wandixelela malunga nesibhozo kanye ishumi leminyaka eyadlulayo. Wathi ayisokuze ikoyikise kwakhona. Hayi, ayizange iphinde yenze njalo. Hayi, mhlekazi, Musa ukuhlupheka malunga nayo. Ndiyayiva nje, kodwa ndiyazi ukuba ikho, kodwa ndiye ndiqhubeke nje ngoba ayisandoyikisi kwakhona. Ndinombulelo omkhulu ngaloo nto. Ngoku, wayesenokuthi ayisayi kuphinda ibekho kwakhona, kanye njengokuthi awusayi kuphinda woyike kwakhona. Ke, kuyinjongo yakhe ukuba yenzeke. Ke mna, ndivele nje ndiyamkele ndithi, ndiyakubulela Nkosi, ndiyakuhamba ngaloo ndlela. Ngoku, masithobeni iintloko zethu nje umzuzwana ukuze sithandaze. Ngaba sikho isicelo esikhethekileyo somthandazo. Ndibona itshefu zibekwe apha, phakamisa isandla sakho. Nkosi, sikelela ngamnye kubantwana bakho. Bawo wethu osezulwini, njengokuba ngoku sisondela kweyakho enkulu enobungangamsha itrone yobabalo, ngokuba siceliwe ukuba size, siza phezu komyalelo kaYesu Kristu. Kwaye siza nawo onke amaxhala ethu, size siwaphose kuye ngokuba yena esikhathalele. Yenjani intuthuzelo leyo yokwazi ukuba yena usikhathalele, omkhulu uThixo wezulu, umdali, usikhathalele thina zidalwa zakhe. Siyavuyiswa kakhulu yiloo nto, Nkosi. Enjani yona intuthuzelo kula maxesha siphila kuwo, xa kukhangeleka kukwazeka ukutsala intuthuzelo, kungekho kuyimbi into kodwa elakho ilizwe. Eso sisixolisi sethu, isithembiso sakho. Kwaye kwisithembiso sakho uthe masizenze zaziwe izicelo zethu, kwaye ukubani yakucela nantoni na egameni lam, ndiyakuyenza. Kunye nazo zonke ezi zikhulu izithembiso, celani niyakuphiwa. Yithini kule ntaba, funquka, nibe ningathandabuzi, yaye iyakufunquka. Kunye nazo zonke ezi zithembiso saye sinokutsala kulowo nje loo nto sithi siyicele. Izandla ziphakanyisiwe, badinga okuthile Nkosi, wena uyayazi intswelo yabo. Banika bawo, ndibeka owam umthandazo kunye neyabo phambi kwakho, nesami isandla siphakanyisiwe kunye nezabo. Naku kulele phezu kwale desika apha, iitshefu zilele apha. Oh, indlela abathi abantu abanokholo olukhaliphileyo ukholo, Nkosi, kukhangeleka nje kuyeyona nto othe wena wandisikelela ngayo ukuba ndikwazi ukuthandazela abantu abagulayo, nokuba kuphi na, nandawoni na, naphi na apho ndiya khona, kuba yinto emalunga nokuthandazela abagulayo. Thixo, nceda ngoku. Ndithandaza ngokunyaniseka ukuba uyakunikeza izicelo zezitshefu zibekwe apho kwabo bantu bacelileyo. Yenza inceba yakho ibe phezu kwabo. Nkosi, siyaqonda ukuba udade uHicks unomfazi olapha nothe wabhabha ukusuka ndaweni ithile ukuze aze kuthandazela. Unomhlazi, waye ufune ukwazi ukuba angaba nako na ukumzisa apho. Ndiyathandaza, Thixo, ukuba ubusindise ubomi balaa mntu, mphe oko. Owam omncinane umtshana, uMiki, ulele ngaphaya egula kwaye egabha, onomkhuhlane ophezulu, ushiye nje ucango. Nkosi, ndiyakholwa ukuba sibe nomthandazo wokholo apho wada wena wayinqamla, kwaye ndinovuyo ngawe. Ndisiva umkhuhlane usimka umshiya loo nkwenkwe phambi kokuba ndilishiye igumbi. Ngoku Nkosi, ndikubulela ngenxa yazo zonke ezi zinto. Ngoku, kuwa neqashiso lam ukuthetha elakho ilizwi. Sinike elakho ilizwi Nkosi, elakho ilizwi liyinyaniso. Sikelela imiphefuno yethu, uze usinike ubabalo esiludingayo, ukuze silutsale lusuka kwizithembiso zikaThixo ngokuhlwanje elizwini, ukusigcina sidlule koku kuseleyo kwale veki. Sinike oko. Sikelela umalusi wethu, lo ukhaliphileyo umphefumo, umkakhe, abantwana bakhe, amadikoni, amathenjwa, naye wonke umntu othi angene okanye aphume kwesi sakhiwo. Siphe oko bawo, egameni likaYesu Kristu, sicela ezi ntsikelelo. Amen. Ngoku, ndifuna ukufunda kwiindawo ezimbini zemibhalo yeNkosi. Ndifuna ukufunda kuqala okusuka kwincwadi yeendumiso, eya-86 indumiso. Ndize emva koko ndifunde ukusuka koNgcwele uMateyu, kwese-16 isahluko, eyokuqala ukuya kwisithathu. Kwaye ndifuna ukufunda indawana yale ndumiso, ingabiyo yonke, kodwa ezantsi malunga nowe-11 umqolo, ndeloye idlule nje kancinci kwisiqingatha sayo. Ndaye ndifuna ukubhengeza oku ukuba ndibiza umxholo phambi kokuba ndishumayele kuyo, elokumanyana ixesha nomqondiso, qondiso wexesha lokumanyana. oko kuvakala kubuntsonkotha ukumanyana yabona ixesha ixesha lokumanyana yiloo nto ekuyiyo ngoku kwakunye nomqondiso welaa xesha lokumanyana kwindumiso umthandazo kadavide eyamashumi asibhozo anesithandathu indumiso thoba indlebe yakho o yehova ndive ngokuba ndilihlwembu kwaye ndiswele ugcine umphefumlo wam ngokuba ndingowenceba o thixo wam msindise umkhonzi wakho lo ukholose ngawe ndibabali nkosi yam ngokuba ndidanduluka kuwe yonke imini uvuyise umphefumlo womkhonzi wakho ngokuba kuwe nkosi yam ndiphakamisela umphefumlo wam ngokuba wena nkosi ulungile kwaye ulindele ukuxolela ube umkhulu ngenceba kubo bonke abakunqulayo ubekele indlebe oYehova umthandazo wam ulibazele indlebe izwi lokudahuzisa kwam ngemini yokubandezelwa kwam ndibiza wena ngokuba uya kundiphendula o akukho kuhle na oko wena uya kundiphendula phakathi kooThixo akukho onjengawe nkosi yam akukho misebenzi injengeyakho imisebenzi zonke iintlanga owazenzayo ziya kuza ziqubude phambi kwakho nkosi yam uya kulizukisa igama lakho ngokuba umkhulu kwaye wenza imisebenzi ebalulekileyo unguThixo wena wedwa mamela ngoku ndifundise indlela yakho o Yehova ndiyakuhamba enyanisweni yakho ndimanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho umanyano yabona yimanye intliziyo yam ukuba ndiloyike igama lakho ndithetha ngoku ngokumanyana kwakunye nexesha lomqondiso ngoku kuso eso sishumele sithandathu isahluko songcwele uMateyu abafarisi kunye nabasadusi beza bemlinga yena bamcela ukuba ababonise umqondiso ovela ezulwini waza yena waphendula wathi kubo ngokuhlwa nithi ndi liya kufudumala kuba isibhakabhaka sibomvu kanjalo kusasa nithi liya kuba phantsi ibe noqhwithelo imozulu yanamhlanje ngokuba isibhakabhaka sibomvu kwaye lisibekele Oh, bahanahani sindini, nikwazi nje ukubucalula ubuso bezulu, kodwa anikwazi ukucalula imiqondiso yalo ixesha. Inkosi, mayongeze esayo iintsikelelo zobabalo kufundo lwelizwi. Ngoku, sithetha ngalo olu manyano, ixesha lomanyano, umqondiso wexesha lomanyano. Yabona, uYesu wayelapha kolu fundo lokugqibela lwesibhalo wayekhalimela isifundisi ngenxa yokungakwazi kwabo ukucalula ixesha okanye umqondiso wexesha ngoko oko kwakusoloko kuyeyona nto inkulu ebantwini yabona ukukwazi ukucalula umqondiso wexesha ophila kulo ngoba uThixo uyibhala ngokucacileyo ukuze kungabikho bani unokuyiphosa ngoku ngokwesiqhelo ndisenokubuyela emva ndize ndicholachole kwabanye abalungiseleyo ezinye izicaka zenkosi kumaxesha ebhayibhile njengomqondiso kwelikanowa ixesha umqondiso welikadaniyeli ixesha kunye njalo njalo eyahlukeneyo imiqondiso kodwa ndifuna ukudlula ngapha yakoko ngokuhlwanje ukuze kuze ndonge ixesha khona ukuze kodwa ibisoloko iye kaThixo indlela ukubanika o owemvelo umqondiso wexesha ukuze wonke umntu azi kanye ukuba kuxesha nini ekwa kulilo kwaye naba bafarisi babefanelwe ukuba balazi ixesha labo ngebabelazile ukuba kwakuxesha nini wathi kwenye indawo ukuba benindazile mna ngeniwazile nowam umhla yabona ingakho ukuba yenkulu into yokuba siqonde yabona ngaphandle kokuqonda yiloo nto ababesoloko bebhekiselele kubaprofeti ngako babesithi waye enokuqonda ngayo imibono evela enkosini kwaye ilizwi lenkosi leza kubo kubaprofeti bakudala yabona babenokuqonda ngalo ilizwi lenkosi ngabo abaprofeti baze ngoko abaprofeti banike umqondiso kanje ngenye indoda eyalala ngecala layo ithuba elide yaze yaguquka yalala ngelinye icala enye indoda kwafuneka ikhulule impahla zayo kwaza oh zininzi izinto abazenzayo ukubonisa umqondiso ababephila kuwo kwaye ngoku siyazi ukuba uThixo owenza izulu nomhlaba waza ke wandlala umsebenzi wakhe ukuze acacise elakhe ixesha ngumqondiso lo thixo mnye uphila namhlanje ke simelwe sibe into ethile njengoko sibona ixesha esiphila kulo kumelwe ukuba kubekho into ethile athi umntu othile angayiqaphela ndaweni ithile yabona ngoba uthixo akangeke avumele ezi zinto zenzeke ngaphandle kokuba asinike umqondiso oqinisekileyo lowo apho esiya kuthi siwuqonde ngoku nantsi into namhlanje esithi isifundise siye singayifundi ngokuchanekileyo kufana kanye njengokuba kwakunjalo ngoko babengacingi ukuba elo lalilixesha babecinga ukuba bephila eluxolweni ngoko baye ke bengakhangeli kwamesiya noyesu wayethe ukuza kwakhe kuya kuba njengesela ebusuku xa abantu beya kube besekungazini ngokuza kwakhe kodwa kwakukho ezinye kwiintombi ezizintombi ezathi zaya kumkhawulela isiqingatha sazo zazineoli ezibaneni zazo kwaye zilungele zaye ziqwalasele laa mqondiso kwaye abo ngabo endithetha kubo ngokuhlwanje yabona kwabo bakhangela umqondiso ngoku umqondiso wokuza kwakhe le miqondiso inikiwe yinkosi inikwe amakholwa odwa abangakholwayo abasokuze bayibone idlula ngqo phezu kweentloko zabo kwaye abayiboni kwaye ngoku kanye nje ngokuqiniseke kanje ngoba laa ngelosikathixo inokuma kweli qonga ngokuhlwanje kanye njengokunyaniseke nje njengokuba ndinijongile kwaye ndisengaba ndijonge kuyo okanye ndisenokuba nijonge kuyo ndibe mna ndingayiboni okanye ndisenokuyijonga nibe nina ningayiboni ngoku niyazi ukuba oko kungokwesibhalo leyo yeqinisekileyo inyaniso babona niyazi ukuba uPaulus wawa phantsi kodwa bona akukho namnye kubo owayenakubona okuya kukhanya okwakukhanya kwakulapho kanye xa uYohane wayemi phambi kwesihlwele kwaye amawaka elunxwemeni apho ababengabesifundisi kunye neengqondi amadoda amakhulu waza uYohane wathi ngokwakhe unobungqina bokuba ebone umoya kaThixo usehla njengehobe usehlela phezu kwakhe kunye nezwi lisithi lo ngunyana wam oyintana endikholisiweyo kukuhlala kuye kwaye akukho wumbi wayibonayo ngaphandle koYohane yabona yayiye yakhe nje yedwa ngakhe nakuqaphela ukugqama kwalaa mqondiso wezazazi bajonga kwakukho babe ngamahebhere babe ngengabo enene oosomajukujuku basendiya babe ngamahebhere ngoba babe phaya kweliya lizwe befunda ngeenkwenkwezi ukugqibezela imfundo yabo kwaye xa babeza ku bajonga kwicala ngaseJerusalem nasekwazini ukuba babona ezo zintathu iinkwenkwezi ziphuma kuwo ngamnye wakubo umnomo okaham shem noyafete ekuzezona ntlanga babephuma kuzo elowo ngamnye kwaye bazibona ezo nkwenkwezi ziphuma kwiminombo yabo lowo yayingumqondiso kubo okuba xa ezo nkwenkwezi zithe zakroza umesiya wayesemhlabeni ow bethu nanko unobangela wokuba beze uphi yena lo uzelwe ukumkani wamayuda siyibonile inkwenkwezi yakhe empuma saye size kumnqula uphi yena babesazi ukuba laa mesiya uyimveko wayelele endaweni ithile ngoba uthixo wabanika umqondiso wexesha owokuba uthixo nomntu babemanyana olunjani umanyano xa uthixo wazimanya yena buqu kumzimba womntu undoqo olona lwakhe lwalukhulu kuzo zonke iimanyana ezakhe zenziwa kungexa apho uthixo wamanyana khona nomntu washiya eyakhe indawo enkulu yokuba enguthixo waze watwabulula intente yakhe ethabatha ubuntu waze wabongomnye wabo ukuze abahlangule umanyana olwathi lwazisa uxolo phakathi kothixo nomntu naphakade onjani umbulelo esinawo kwaye imiqondiso ibingakhe ithunyelwe ngoku fane ucinge wonke umntu nabo bonke osomajukujuku abantu baloo mihla amaxesha babewajonga ezinkwenkwezini kwakukho umlindi owayethi enyukele phezu kwemboniselo ebeyeke enyukele apho asinge wayeye abone xa ezithile iinkwenkwezi zazithi zidwele ngandlela ithile njengokuba zidlula wayeke azi ukuba kuxesha nini. Niyakhumbula ezibhalweni kuxesha nini mlindi aze umlindi abuye eze kumxelela ukuba kwakuyeyiphi iyure yabona babebamba ixesha ezinkwenkwezini. Ngoku ayingomnqa into yokuba ezi nkwenkwezi zaba kukrozo ngqo ukwenzela la madoda mathathu kwaza kwabikho bani ungomnye owazibonayo yabona nje kanye ngokrozo. Ngoku unako ukulungelelana kanjalo nesibhalo yabona xa ezo nkwenkwezi zathi zamanyana zazimanya kunye zadwela amadoda amathathu amanyana kanjalo ngaxesha linye kwaye usengamanyana kanjalo noThixo elizwini lakho de ezi zinto zibe zezine kwaye ungazibona uze wazi ukuba ziyinyaniso yabona umqondiso wexesha usenokujonga ngqo ukudlula ngaphezulu kwayo uthi ubuvuvu kodwa kuwe ayibubo ubuvuvu kuwe uphinde wazimanya nelizwi kwaye nantso apho ikhoyo ngoku ikukukhanya ngokuqinisekileyo mzalwane upeke xa ubona la mqondiso umanyana kunye nekholwa kwaye kulapho ndikubhekiselele kubo oku kukwikholwa ngoba ongakholwayo akangekhe ayibone kwaye ibiyakuba kokunjani ukukhalima ukuba yena ebesemhlabeni namhlanje kuninzi lwesifundiso sethu namhlanje abangenakho ukufunda lo mqondiso imiqondiso esiyifunda imihla le apha emnqubeni kunye nokubona izinto babe abanye beyifunda kwaye bebona umbhalo wesandla eludongeni babe noko kunjalo abaninzi basuka bangayinaki nje babe bengayiboni ngokupheleleyo ayithethi kwanto kubo konke konke abayiqapheli ngokuqaphela ukuba kuko oku ukuba yena wakhomba kwimiqondiso yesizwe ngoku xa bathi bambuza malunga noku babefuna imiqondiso ke wabanika imiqondiso eyenzekileyo baza bafuna ukwazi ukuba kwakuya kuba nini na ukupheliswa kwehlabathi wawuya kuba intoni na umqondiso wesiphelo waza wabakhomba kwiindawo ezininzi esibhalweni malunga nemiqondiso yesizwe malunga nowezulu umqondiso emazulwini kunye nowomhlaba umqondiso wabanika imiqondiso umqondiso imiqondiso kuqhubeka nje umqondiso kwaye xa wathi wabaxelela apho kwenye indawo malunga nowesizwe umqondiso wathi xa nithe nabona izizwe yabona ziqalisa ukungqinga iYerusalem yabona ngo siyazi ukuba ixesha leentlungu yabo likufuphi xa nithe nayibona iYerusalem irhanqwe ngumkhosi ngoku phambi kokuba babe nakho ukwenza oko uThixo ihlabathi kwafanela ukuba limanyane uTitus le inkulu yamaRoma injengele kwafanela ukuba imanye amabutho ayo omkhosi ize kurhanqa emva kokuba la majuda athi achasa onikezelwe nguThixo umqondiso wexesha kuwo lelo xesha awathi uTitus wamanya amabutho akhe omkhosi ndawonye ukuba eze kuthabatha isixeko kuqala kwafuneka ukuba kubekho umanyano lwabakathixo abantu ababizwa njalo ngokuchasene nelizwi likathixo phambi kokuba esasizwe sibe nokuzimanya ngokuchasene nabakathixo abantu yabona umanyano ukumanyana ndawonye ndikholwa ukuba siphila kwixesha lolukhulu umanyano ndothula ezi zibomvu izibane kunye nemiqondiso edanyazayo neento zonke zabafazi uhlobo abenza ngalo kunye namadoda uhlobo enza ngalo kunye namabandla uhlobo enza ngalo ndibonisa eli lincinane iqela ngentliziyo yam yonke ukuba ndikholwa ekubeni sidwele kumgca welikathixo ilizwi kule inkulu yesiprofeti eyure kanye nje ngaphambi kokuza kwenkosi uYesu simanyana ndawonye kwaye sizilungiselela ngoku niyabona ngaphambi kokuba uTitus azimanye izizwe ze imikhosi yakhe ndaweninye uIsrayeli wazimanya ndawonye baza bazenza ibutho elokuba bona abasayi kumkholwa uYesu ukuba ungumesiya bamchasa yena bamkhuphela ngaphandle baze bambethelela baza ngoko xa bathi baluchasa usindiso olwaluthunyelwe kubo bathi bazimanya bayimbumba ukuze bakwenze oko ngoku Gcina oko engqondweni ukummanyana babe imbumba ukuze bachase umyalezo weyure. Kwakufuneka benze lonto kwaza ngoko xa bathi benza lonto wandula owesizwe umqondiso wangena. Izizwe zaqalisa ukuzimanya zaba imbumba waze uTitus wazisa loo mkhulu umkhosi wamaRoma namaGrike waze wangqinga iindonga zeYerusalema wathimba abo bantu baphaya ngoku baze babulawa indlala. Badla amaxolo emithini uJosephus usombali omkhulu uyasixelela kwaye badla ingca esuka emhlabeni babede babilise abantwana babanye baze babadle yabona ukuba babengabantu abaphambeneyo. Baze ngoko xa kamva uTitus wayezinze emva phezu kweenduli ezirhangqe iYerusalem phaya baye baye abo bantu apho babecinga ukuba babesenza intando kaThixo xa bathi babona le mikhosi ingena. Bala ukuphulaphula kulowo mkhulu umlawuli inkosi uYesu ekubaxeleleni kwakhe ngaloo nto. Akukho namnye kuwo amaKristu owathi wabambeka apho kuba bona bawubona umqondiso baze banduluka yabona bathi mabathi abo baphezulu kwendlu bangehli okanye lowo usentsimini agoduke angayikuthatha ijasi yakhe kodwa asabele kwelakwaYuda kwaye thandazani ukuba intsabo yenu ingabikho ebusika okanye ngesabatha kuba ebusika iinduli ziya kuba zigcwele likhephu kwaye ngomhla wesabatha ucanga iingcango zazivaliwe isango kwaye babeya kufunyanwa bekuloo meko yabona. Sifuna ukufikelela kuko oko kwakamsinyane malunga nehlobo uThixo enza ngayo ezo zinto ukuba inkosi yathanda. Qaphela ngoku yena bathandaza ukuba kube yiloo nto kungabikho ngaloo ndlela. UYesu wabaxelela ukuba bathandazele loo nto kwaye akuzange kubanjwe namnye kubo ephaya. Babemkile ngoba babewujongile umqondiso kwaye babemkile nako kuphela okwakukho kuyo. Oh, uhlobo amabandla namhlanje afanele ukubona umqondiso wexesha esiphila kulo. Baleka kangoko unako uye eCalvary uzuze ubomi ingekuko ukuya kwelithile ibandla kodwa uye kuYesu Kristu. Simanye kunye naye, hayi umbutho othile okanye ethile imvaba. Manyana noKristu kwaye qiniseka ukuba nguye. Awunakuvele nje uthathe noba yintoni, umele kukuba uqiniseke ukuba nguye. Elinjani ixesha lomanyano? Ngoku sifumanisa ukuba bamala uMesiya baze bazimanya bayimbumba baze bazenza iqumrhu baze benza isivumo phakathi kwabo sokuba ukuba ubani uthe wamkela uYesu njengomprofeti ukuba abo baya kukhutshelwa ngaphandle ebandleni. Uyayikhumbula inkwenkwe imfama eyayinamehlo amfamekileyo baze abafundi bathi kone bani yena okanye uyise unini? Waza uYesu wathi kule imeko akho wonileyo kodwa kwenzeke ukuze imisebenzi kaThixo yenziwe yaziwe. Wayekhumbula bathi uyise nonina babengenako ukuchaza bathi bayazi ukuba lo ngunyana wethu kodwa asazi ukuba uphiliswe njani ngoba amaYuda ayethe nabani na othe wamvuma uyena ukuba ungumprofeti abo baya kukhutshelwa ngaphandle. Kodwa yabona imisebenzi kaThixo yayiye yokuba le nkwenkwe yayingelolungu lelaqela kwaye yathi ngoku ingumnqa kum into yokuba ndingazi ukuba le ndoda isuka phi ibe yona phofu iwavulile amehlo am. Yabona ngoku wayenokuyithetha loo nto yabona leyo yayiyimisebenzi kaThixo wayephilisiwe engabikwahlaba yaye wayenako wayenokuyixela ngoba wayengenazo iintsontela zimbopheleleyo zivela kwindawo ethile waye engulowo imisebenzi yayenziwe kuye kwaye ngokuqinisekileyo wabona ezakhe okwelakhe lokuqala etyeli kubomi bakhe. Ngoko amaJuda azimanya ngokuchasene noYesu kunye nokuchasene nobuMesiya bakhe kunye nomyalezo wakhe obuMesiya. Sibona loo nto inye ngoku isenzeka nje efanayo into. Ubukomanisi buyamanyana ukuze butshabalalise icawe kwaye indlela yokuphela kwayo ukuba oko kusemva kokuba icawe izimanyile yayimbumba nayo kwibhunga letyalike elehlabathi ibhunga letyalike ukuze zikhanyele zize zitshabalalise umyalezo ilizwi. Baliphikile ilizwi icawa zenze njalo azinako ukulamkela ngoba lona lichasene neenkqubo zabo zobuhlelo. Akukhathaliseki nokuba zingaphi iintsika zomlilo ezinokuze zijinge kwawethu phakathi kwabantu okanye bangaphi abantu aba zingaphi izinto ezingaze zichazwe kwangaphambili zize zenzeke nayo yonke imiqondiso athe wayithembisa yomhla wokugqibela. Abanako ukuyenza yona. Ngoko ke bayazimanya kanye ngoku. Naye umalusi wenu wapha nabaninzi banganixelela abaye bafunde ukuba bona ba baneentshukumo yokuhlanganisana yehlabathi kunye ne kukho owomludere umlungiseleli phezu kwayo. Ukuze ukuba kuthe kwehla isithwakumbe sibe nokwenzeka kule ngingqi apha ukuba thina asimanywanga kulaa ntlanganisela ngoku inkonzo yethu ayinakuba saba yinkonzo kwaye banokuyisebenzisa njengendawo yokugcina izinto. Okanye ukuba omnye wethu bazalwana unokuze abone umntu othile sifa okanye esenzakala aze azame ukumshumayeza ngayo nayiphi na ekamoya intsikelelo besiya kudutyulelwa loo nto kunjalo kanye singade sinikwe ishumi leminyaka ejele ngenxa yokuba sithe sashumayela nantoni na kuba singengawo amalungu ale ntlanganisela. Aniliboni na uphawu lerhwamnci? Yabona, yabona. Ngoku sibona eli lokumanyana ixesha lisiza. Yabona, ngoku qwalasela nalo ngoko ibandla lizimanyile ngokuchasene nomyalezo laza ngoko xa lithe lenza oko izizwe ziyazimanya kubukomanisi ukuze zitshabalalise ibandla kwakhona nje kanye laa nto layenzayo kweyokuqala indawo. Yabona, iyaphinda iba yiyo kwakhona. Usirayeli kwafuneka awulandule umyalezo kuqala kwaye xa bathi bawulandula umyalezo kwalandela umkhosi obesizwe ubomi bazimanya ndawonye obezinye izizwe zaze zeza zalitshabalalisa ibandla kwaye namhlanje bawulandule umyalezo wenkosi uYesu yaye bawulandule kwaye ngoku ixesha lifikile apho ubukomanisi bumanya khona ihlabathi ndaweninye ngokuchasene nebandla. Yabona, kufanele kube ngalo ndlela. Ngoku kunzima ukuyithetha loo nto. Kwakunzima kuloo majuda ukuba akholwe aye athi ngoku yizani bazalwana siyabona ukuba owethu uThixo unathi ngoko ke siya kuya etempileni kwaze ngoku siza kuthandaza size sivumele ongcwele uTata uSibani Bani kunye nongcwele uTata uSibani Bani basikhokhele emthandazweni. Valani isango. Waza uTitus wathabatha indawo yakhe yokuma waza wema kanye apho into engangonyaka okanye ngaphezulu. Yabona, ebagadile wabatyisela apho ngendlala zange kubekho namnye kubo owabanako ukuphumela ngaphandle kwesixeko baza bafa babhuqwa indlala. Waza xa wathi wangena apho wadiliza iindonga igazi latsitsa ukuphuma laze labaleka njengemilambo ukwehla apho kuloo ndawo waye baxhelele kuyo. Ngoku ingelosi yenkosi yayiprofeta loo nto emva kwitestamente endala yatsho ukuba oku kwakuya kwenzeka baze abo balungiseleli ababesisifundisi nababefane ukuba bangabathunyelwe ukuze baxelele abantu loo nto endaweni yoko xa uYesu wayemi phakathi kwabo abazange bamazi nokumazi yena bazama ukwenza olu hlobo luthile owayo lo mvundla khawusenzele umlingo khawusibonise ukuba yenziwa njani sibonise umqondiso. Yabona, waza yena wathi mna ngoba wayenze ezininzi izinto kodwa noko bona babengayiboni. Yabona, baza ngoko xa bathi bamchasa yena nje ngowabo umyalezo walamhla bachasa umyalezo walamhla babesilela ukubona umqondiso walamhla kunye nomqondiso weesebhayibhileni isiprofeto sasenziwe phambi kwabo baze bathi masingeneni ngoku. Bona baye bengangcwele amadoda babengamadoda awawungenakuze ubeke umnwe kubomi bawo ayengenakuba njalo aze aphinde abe ngabapriste. Umpriste wayeya kubulawa wayeya kuculutywa afe ngenxa yayo nantoni na encinane ke kwakufuneka aphile obucocekileyo obungcwele ubomi wayengenakuyenza ngoba wayeculutyelwa nje nantoni na kwaye ngoku baye bengamadoda abalulekileyo nangcwele amadoda emehlweni yabantu noko kunjalo bangena baze bathi ngoku sinothixo uthixo obesoloko enathi kuzo zonke izigaba siya kuyongena etempileni yakhe engcwele leya yayiye kathixo itempile engcwele kodwa niyabona wayelandulwe kanye kweyakhe engcwele itempile. Yabona, siya kuya endlwini yenkosi ngoku nonke ninamahebheri niyazi ukuba siluhlango olukhethelekileyo silulo apha kwaye uthixo nguthixo wethu thixo kaabraham uisaka noyakobe yena unathi uya kusihlambula kuwo la angalukanga amaFilisti phandle phaya njengokuba kwakunjalo ingaloo maRoma kunye namaGrike. Uya kusihlambula kukokuya masingeneni endlwini yenkosi. Loo nto ivakala ilungile, kodwa yintoni eyona nto bayenzileyo? Umakhi wendlu wayekho apho ekwisimo soyena wakhe waphantsi womgalile umxweli, baze bona bamlandula yena. Xa uThixo wayesele emngqinele ukuba unguye umthunywa wakhe weyure ekweli sebe, baze bayilandula. Ke konke ukuthandaza, konke ukunyaniseka, nawonke amadini abo awazange abe nantsingiselo kuThixo, babeyenzile. Waze uThixo wavumela lo mkhulu umkhosi umanyano ukuze uyitshabalalise. Kwaye siyabona namhlanje njengokuba amabandla ngawo amahlelo njalo njalo elandula ilizwi likaThixo abafuni ukuba nibe nibaxelela ngezi zinto, yaye nenzululwazi ingayingqina ngemifanekiso nako konke okunye. Noko kunjalo, abakufuni kwanto enanto yakwenza kunye nayo. Ke ubugomanisi buyabumbeka ukuze buyitshabalalise, kanye njengokuba uTitus wenzayo, nayo iBhayibhile yathi babeyakwenza loo nto ngokuchanekileyo. Ngoku niyabona ukuba siphila phi ixesha lokumanyana. Xa sibona ezi zinto zimanyana, oh kutheni siyasilela ukubona ezo zinto? Unako ukujonga khona apha esibhalweni uze ubone ukuba kuphi na apho yena awathembisa loo nto, loo nto wayeza kuyenza. Ngoku siyabona isenzeka, siyibona ebandleni into awathembisa ukuyenza, siyibona isenzeka. Sibona izizwe zimanyana ndawonye, sibona ii-isms zimanyana ndawonye, sibona iityalike zimanyana ndawonye. Lixesha lokumanyana, yiyure yokumanyana. Lowo ngumoya wesigaba, kufuneka simanyane. Yonke into othetha ngayo kufuneka ibe ngumbutho. Nkqu norhulumente akasayi kuyamkela. Niyazi, njengommi andinako njengommi wase-United States noko ndindi ubunokundinika itshekhi yeedola ezintlanu ndaye bendingenakuze ndilinge ukuba ndibeke igama lam kuyo. Yabona, bendingenako ukuyenza loo nto. Yabona, lixesha lokumanyana, konke kufanelwe kudlule kuhlotyana lwemanyano ethile, kwaye loo manyano iyeyona nto kanye ethi izise uphawu lerhamnqa. Yabona, lixesha lokumanyana, kwaye kusebenza ngqo kuqhubekela kuloo nto. Unako ukuyibona njengamehlo la endalo ukuba ubunokukhe uyijonge. Lixesha lokumanyana apho yonke into imanyana ndawonye. UmJuda, amaJuda amanyana ukuze achase uYesu njengawabo, nje ngowabo uMesiya. Ngenxa yoko siyabona okwathi kwenzeka, sibona into efanayo ngoku. Ubukomanisi bumanyana ukuze butshabalalise icawa, emva kokuba icawa ithe yazimanya kwele hlabathi ibhunga letyalike, kwaye izama ukutshabalalisa umyalezo, ilizwi likaThixo. Bazama ukushenxisa lingabikho lona. Ekuphela kwento abanokuyenza ukuba bazihlanganisele ebhungeni, ngoba kwabona bohlukahlukene iqelana elincinci apha, amaWesile, amaBhaptist, namaLuther, namaRhabe, ibandla likaKristu njalo njalo ngolo hlobo. Akukho nto bangayenza, ngoba lo yena uyakuchasa lo yena uchasene nomnye. Imfundiso yabo yahluke njengokuba impuma injalo kwintshona. Yabona, abanako ukuyenza, kodwa bakuba bendawonye phantsi kwenye enkulu intloko bakufumene, bayifumene. Ngo yiloo ndlela amakatolika ekumanyana ngolona hlobo, amakatolika aseRoma, ngoba akumanyana bona ba isininzi ngamakatolika aseRoma. AwamaGrike kunye namanye amakatolika awamaninzanga njengamakatolika aseRoma. Ngoku ayazimanya ndawonye, kwaye eso siso isizathu sokuba eme kunye. Nokuba kungathini, lapho nguye oyintloko yako konke. Yabona, kwaye nokuba omnye ongomnye uthini, yena ungongenakusilela, ungome endaweni kaThixo, phelele apho usecaleni kuThixo, ungothabatha izigqibo phezu kwesihoko, izulu kunye nendawo yokuhlaziya imiphefumo lebhubhileyo. Yabona, ke akukho kwanto engaze yenziwe kuloo meko, nantoni na ayithethayo yiyo ekumele yenziwe. Ngoku amaProtestanti azenzela intloko nje ngolo hlobo ngokufunayo. Ingaba iBhayibhile ayitsho na ukuba kwakukho umfanekiso owenziweyo walo irhamnqa? Yintoni umfanekiso? Yinto efana nayo eyenziwe njengayo. Nantsoke into ekwafana, iyintoni yona? Ngokuthi bazimanye ndawonye, kwaye lo ngumoya wesigaba, kukumanyana. Zimanyana ndawonye ngoku zizama ukutshabalalisa umyalezo. Bawutshabalalisa njani wona? Bangaze balitshabalalise njani ilizwi likaThixo? Banganako ukulenza into engento, ukuba lingenzi into, ukuba bathabathe izithethe njengokuba benzayo emva phaya ekuqalekeni, baza balenza ilizwi likaThixo into engento. Uyabona, but oh leyo eneneni emveni kwakho konke. Uyakumbona apho la mfazi unganyanisekanga ozama ukuyena, ndiyalilibala ngoku igama lakhe. Ukuba bendinokukhe nje ndilibize, yena ndizama ukucinga abaninzi. Ndicinga ngalo nkosazana nozizwe ngenye imini, ndinqwenela ukuba besinayo omnye okwanjengalowo ovele. Yayinguye lo waya kwiindawo zentselo wachitha irhangqa, waphosa ngaphandle imiboniso nezinto zonke ezinjalo. Yini kungakhe kuvele othile onjalo umfazi namhlanje aphumele ngaphandle apho aze akrazule eminye yale mifanekiso ihambaze yabafazi abaluhlanga lwakhe kunye nezinto ezinjalo ukuze bangaze baphinde babe nazo ngoku? Kodwa lo umfazi usisiqaqadeki owaye wathi iBhayibhile ayikho ngokomgaqo-siseko ukuba mayifundwe kwizikolo zikawonke-wonke kunye nezinto ezinjalo. Ngoku nabo oku kwabo kukhe waqaphela kwakhona, bazama ukuthi ngoku kunye nabakhulu abaphengululi bezibhalo bathi uninzi lwesiprofeto oluprofetwe eBhayibhileni ngaluphosakele ngenene kwaye asizange sizaliseke, kwaye nivile ngako oko futhi nakufunda, kwaye bazama ukuthetha yonke into, niyabona, bazama ukutshabalalisa amandla elalizwi. Ukuba nje bebenokukhe balitshabalalise baze balitshintshise lona ngenkqubo okanye okuthile okukokomntu, oko kungakhangeleka emehlweni abo kukokona kungcono kunelizwi, baze ngoko balitshabalalise ngezizezabo ngesisesabo isithetho, kwaye leyo yindlela abazama ngayo ukutshabalisa ilizwi likaThixo kungeepolitiki zabo zobuhlelo. Ngoku icawe nganye inezayo ezopolitiki, ibandla likaKristu linezalo elobuKristu, ibandla linezalo ize ibe ngamabhaptisi namawisile namarhabe, zonke zineepolitiki zazo ezahlukeneyo. Ngoku bayabhekela koku ya ngokuba bahlukahlukene, yabona, yayingenakuyenza ngaphambili, bamele kukuyenza ngoku, yabona, eli lixesha lokumanyana, kwaye ngoku bonke bayibeka kunye kwaye bayayihlanganisa ukuze babone ukuba baya kuphuma nantoni na. Bethu, kufana nokubhaka elofu yesonka usebenzisa inyama yehashe kunye nenkunkuma ephuma emgqomeni nayo nayiphi eyenye abanayo ndaweninye, baze bayixovule ihlangano, baze bagalele iitapile ezibolileyo nezinto ndawonye ukuze babone ukuba yintoni ophuma nayo. Mna ndiqiniseke ukubeni andifuni nentwana yayo, hayi mhlekazi, nantso indlela abayenzayo. Yabona, bathatha abantu abakholelwa ekubeni uYesu waye eyintsomi nje, ibandla lekholwa kuYesu waye eyintsomi elinye, abanye bakholwa ukuba waye engumprofeti, omnye athi imihle imangaliso idlule, omnye wathi kusenokuba ingakho into enjalo. Konke oku ndaweninye, ibe iBhayibhile yona ithe bangaze bahambe kunye njani ababini bengakhange bavumelane. Yabona, ngoku olo luhlobo lomanyano abanalo, baze babe nothile utata ongcwele ukuze bambeke phezu kwayo, kwaye apho umfanekiso werhamncwa kanye laa nto ibithethwe yiBhayibhile ngoku banomlungiselelo womLuther intloko yayo. Kakuhle, siyabona ukuba lixesha lokumanyana kwaloo nto inye ngoku, ubugomanisi nako konke kumanyana ndawonye ehlabathini nasebandleni njalo njalo, umanyanwa ndawonye. Khangela emvelweni, owu bethu imvelo, ukuba ungakhe ubukele imvelo yenza kwaloo nto inye. Imvelo yikhalenda kaThixo yemiqondiso, beniyazi loo nto? UYesu wabaxela kwaba khangele emvelweni, ulwandle lusengagquba, yabona, kuze kubekho izinto ezahlukeneyo kunye neenyikima kwiindawo ezahlukeneyo, indlala esizweni, imiqondiso ezulwini, imiqondiso emhlabeni, kwiindawo zonke kuya kubakho imiqondiso yala maxesha azayo. Qwalasela amafu phambi kokuba amafu eze nesichotho, niyawazi ukuba yenza njani? Iqela lamafu amancinane ayahlangana dibane enze elinye elikhulu ilifu. Kakuhle, eli ke linentwana yomoya oliqhubayo, neliya nalo linentwana yomoya oliqhubayo, ize ivuthuze yonke kunye uze ke ube yinkanyamba, yabona, ayamanyana phambi kokuba ibe nesichotho, amelwe ukuba enze njalo. Bukela amadoda namarhanisi emanyana ndawonye phambi kokuba alifulathele ilizwe lawo, yabona, ayamanyana ndawonye, ungawabona ebhabha ukusuka kweli chibi ukuya kweli yayichibi, esuka apha esiya phaya, onke eqokelelana ndawonye, ayamanyana elungiselela ukunduluka kwawo. Yabona, nje ku leyo imvelo, kwaye uThixo wadala imvelo, kwaye imvelo isebenza ngecebo likaThixo, ingumthetho ongabhalwanga umthetho kaThixo. Lamvelo isebenza ngokowakhe umthetho. Kufana ndithetha kwinkonzo yomngcwabo ngencindi ethi yehle iye engcambini ngaphantsi kwengcambu yomthi ukuya kuhlala apho kude kufike uvuko entwasahlobo. Kungumthetho kaThixo. Akukho bulumko bunokwenza laa ncindi yehle iye phaya. Awunakuze uyikhamele ngaphandle, awunakuze uyisengele ngaphandle. Akukho kwandlela yakuyenza engangcono kunokuba uThixo eyenza. UThixo unendlela egqibeleleyo. Ke xa amagqabi esiwela phantsi, ngoko yena uthumela incindi phantsi engcwabeni ayifihle, njengoko uYobhi watshoyo, ifihle engcwabeni de umsindo wakho udlule. Yabona, yehlela ezantsi phaya, ngoba kungumthetho wemvelo. Phambi kweqabaka, jonga amagqabi ngoku, eqalisa ukuwa, kutheni kungumthetho wemvelo. Amadada ayakuhlanganisana, ilelo ngalinye kuwo, aze ahlangane engqonge inkokheli. Khona apho, ayakuyazi, ngahlobo luthile, andiwazi ukuba ayenza njani. Kodwa wona, ayazi ukuba, lowa uthile mncinane, uDrake uyinkokheli. Kwaye, laa mfo mncinane, bonke abanye bahlanganisana ndawonye barhanqe yena, baze banyukele phezulu emoyeni, aze yena abe engazange wemka kwela chibi ngoku. Kodwa uya kuya nje ngokuthe tye asinge eLouisiana okanye eTexas njengoko ebenokuhamba ukuya kwintsimi yerayisi. Yabona, ngaphambili kokuba bathabathise ekubhabheni kwabo, ukushiya ikhaya labo apho bebezalelwe khona ngaloo nyaka, baye bamanyane ndawonye. Amen. Nako apho ukhoyo, bedibene ukurhanqa inkokheli yabo. Ingxaki yayo kukuba enomntu akamazi umkhokheli wakhe. Ewe mhlekazi, bonke bayakuhlanganisana barhanqe ihlelo, bayakuhlanganisana bangqonge ibhishophu okanye umntu, kodwa abasayi kuhlanganisana ukuze barhanqe inkokheli, umoya oyingcwele elizwini. Yabona, bathi, oh, kahle, ndiyoyika, ndiyakuba ngoneendawana zokuyibaxa, ndiyoyika, ndasukusuka ngwanyawo olungelulo. Oh, nako apho ukhoyo. Bekunokuthini ukuba elincinane idada lalithe, andiyithandi indlela nje agcina ngayo iintsiba zakhe, andikholwa ukuba ndiya kumlandela. Uya kugodola de ufe, uya kufunyanwa ushiyeke apho ukuba awuthabathisi kunye nohambo ngomoya njengokuba kunduluku. Iyamanyana buqu ndawonye kwaye yindalo eyenza loo nto. Amarhanisi ayazimanya ndawonye, azihlanganisa arhanqe inkokheli yawo, enza kwaloo nto inye. Wakhe waziqaphela iinyosi zimkisela. Iinyosi ziya kumanyana ndawonye phambi kokumkisela, zize zingqonge igumasholo. Injalo loo nto, lize apho liya khona nazo ziye kananjalo. Ewe, ziye zenzeni? Ziye zimanyane phambi kokumkisela. Ngokuchanekileyo yonke imvelo, iintlanzi ngokwazo ziyazimanya ndawonye ngaphambi kohambo lwasentwasahlobo. Ngaphandle elwandle ungazifumana ezi zinkulu, zona zithi zii-hymns, iisalmon. Xa zithi zinyukele phaya phambi kokuba olwahambo lungene, uya kuzibona zingamashumi amawaka phandle phakathi kolwa lwandle, zisiza zijikajikeleza kwanetyuwa amanzi, kodwa zona ebunyanisweni zize zasemlanjeni iintlanzi. Zaye apha ziye zinyuka kula manzi omlambo ukunyukela ixesha lazo lokuzalela. Zinyukela phaya zize zizalele qho kumalunga nesine seminyaka, zize zife kwa oko zakugqiba ukuzalela. Kwaye ziyazi ukuba ziza kufa, kwaye akukho nto obungaze uzinqande ngayo. Ziya kutsiba ngaphaya kwamanqwanqwa eentlanzi nako konke okunye ukuze ziye kufika apho zisazi ukuba ziya ekufeni kwazo. Kodwa umthetho wemvelo uyazenza zisazi ukuba ziya phaya, zize zizalele emngxunyeni, zize zife kwandule ukufika kwezincinane kuze okuthile kuzimanye ndawonye ngoko zibe sezinduluka ukusinga elwandle. Lumanyana ngumthetho, awunakuze uyise okaThixo umthetho. Izizwe ziyaphuka ngenxa yexesha ngoku esilibonayo ukuba zimelwe kukwenza oku. Sikwinkqubekeko yophazamiseko lwezizwe. Siyazibona izizwe ukuba zaphula ubudlelwane unyaka nonyaka. Sibona esi isizwe siginya bubukomanisi, esi siginya bubukomanisi, kuze kanye apha kwesi sethu isizwe sidlavulwe bubukomanisi kwaye buya kuthabatha ulawulo. Yabona, kuya kwenzeka. akukho indlela yakubunqanda ngoba ikwasisizathu esinye sokuba wawungena kumnqanda uTitus. Abantu bamalile uThixo nelakhe ilizwi. Ewe mhlekazi, ke baya kuyenza loo nto kwaye siyayibona ikwisenzeko. Mna ngokwesiqhelo ndithatha iiyure ezimbalwa, sele ndithathe malunga nemizuzu emashumi mathathu kanye ngoku, yabona. Kodwa ukuze ndingenise konke oku ndiyatyhala nje ze niyifunde xa nifika ekhaya. Qaphela, bayamanyana kanye ngoku uthi, zalwane uBrenham, ingaba oko kuyinyaniso? Beza kwidabi laseArmageddon kanye loo nto baya kuyenza, yabona. Kwaye bamanyanela loo nto njengangoku. Yiloo nto sine-UN nazo zonke izinto esinazo. Ihlabathi lasentshona limanyana ngokuchasene nehlabathi lasempuma, ubuqomanisi njalo njalo. Konke kuyamanyana ndawonye, amabandla ayamanyana ndawonye. Yonke into ikhangeleka imanyana, umanyano, zimanyana buqu ndawonye, sibona oko. Kwakhona, ngeli xesha lonke olumanyano lwesizwe, le miqondiso, imiqondiso yesizwe, sibona phandle apha ehlabathini, iinyikima kwiindawo ezahlukeneyo, izinto ngezinto zimanyana. Zihlanganisa ihlabathi ndaweni inye, zihlanganisa abantu ndawonye, zonke icawa ndawonye, zonke ezi zinto. Kwaye, ngeli lixa lonke olumanyano beluqhubeka, kukho olunye umanyano olwenzekayo. Amen. Olo yiloo nto endifuna ukunikhombisa kuyo ngoku. UThixo umanya umtshakazi wakhe, uyahlangana ndawonye, susela empuma nasentshona kunye nasemantla nasezantsi. Kukho ixesha lokumanyana, kwaye sikulo njengangoku. Umanyanela ntoni? Uchilo. Amen. UThixo uyamlungisa. Ewe mhlekazi, uyamanyana. Umanyana nantoni yena kunye nelizwi, kuba onke amazulu nomhlaba ziya kudlula, kodwa elam ilizwi alisayi kuze lidlule. Uyazimanya yena kunye noItsho iNkosi, ungakhathaliseki nokuba eliphi ihlelo okanye nabani na ongomnye uthini. Yena uyazimanya, uyazilungiselela, ngoba ungumtshakazi, injalo loo nto. Kwaye yena uzimanya kunye nomyeni wakhe, yabona. Kwaye umyeni lilizwi, ekuqalekeni ube ekho ulizwi, ulizwi ebekuThixo, kwaye ulizwi ebenguye uThixo. Laza ilizwi lenziwa inyama hlala phakathi kwethu. Kwaye ibandla kunye nomtshakazi kunye nelizwi ziyazisibanye, de ilizwi lona ngokwalo lisebenze imisebenzi yomyeni. Amen. Niyayibona ukumanyana? Kungasekuko uku zibandakanya necawe, akusekuko oko, kodwa ikukubaleka usuke kuyo yonke into uze ubotshelelwe kuYesu Kristu, yabona. Lixesha lokumanyana, uThixo emanya ibandla lakhe ndaweni inye, elibuyisela emva njengokuchanekileyo, emanya amazwi esithembiso sakhe. Kwabesibini baseTesalonika, esesibini isahluko, ithi esi sesihlanu isahluko sithi, abangcwele abaleleyo eluthulini lomhlaba baya kuvuka, size thina simanyane kunye nabo abo basabudlayo ubomi kunye nabo bebelele ukufa. Siya kumanyana singekayi nokuya kufika ngaphaya, ngoba umtshakazi uya kube phelele xa efika phaya. Abo babudlayo ubomi, abazimanya nelizwi kunye nabo sele behambile benze oko, kwaye konke kuyahlangana kusenza enye imanyano yokumanyana phambi kokuba inyukele phaya. Amen. Ubukomanisi kufuneka buvele, nazo ezinye izinto kufuneka zivelile, kwanebandla kufuneka limanyane oku kwalo ngaphaya. Qalawo nazo izizwe phandle phaya zime nebhunga leetyalike zehlabathi, naye umtshakazi kufuneka amanyane isiqu phantsi kwelizwi likaThixo. Ukuze oko kwenzeke, uThixo uthumele ezantsi owasezulwini umqondiso nezinto ezingqinisisayo kulo ibandla, njengoko enze njalo kwisizwe. Amen. UThixo elokumanyana ixesha. Ewe mhlekazi, oh bethu, ngoku khumbulani ngoku kukho ukumanyana kwelizwi, ukubuya komanyano kwakhona kubuyiselwa ukholo olwakhe lwanikezelwa kwabakanye kwabangcwele, lubuyiselwa emva. Oku ke bekungenziwa kuphela ngawo lo umhla, ekuphela kwexesha ebinokwenziwa ngalo leli langoku. Ayizange yahlaselwa naphi na okungokunye bemka baya kwiinyikitya zobuhlelo, kodwa ngoku ayizidibanisanga nayo nenye inyikitya yobuhlelo, ngoba eli lixesha lokumanyana kwamadoda nabafazi azo zonke iintlanga, yonke imibala, zonke iimvaba, yonke into phantsi koKristu ngalo ubhaptizo lukamoya oyingcwele, ze kubuyelwe elizwini. ixesha lokumanyana kwebandla. Oh bethu, kumanywa lonke elizwi ebelikade lithiwe sa konke ngaphesheya kusenziwa yile mibutho. Kususela eNicaea eRoma xa bathi benza umbutho ngelokuqala ibandla, baze benza uLuther waba ngumbutho, benza uWesley waba ngumbutho, benza nazo zonke ezinye iinkonzo zaba yimibutho. Kwaza ngokwenza oko kwafuneka bazimisele umgaqo kuze xa athe uThixo wathumela enye into enye bangabi nako ukuyamkela yona. Ngoko ke kwakungenakukwazeka de kube ngoku. Naye uThixo wathembisa ngemihla yokugqibela ukuba ukholo loyise luya kubuyiselwa kumtshakazi kwakhona okokuba kuya kuba ngale ndlela, kwaye kwakungekhe kube lilo naliphi elinye ixesha kodwa lona eli ixesha. Jonga unjani umqondiso ovela ezulwini njengentseke yomlilo indanda phakathi kwethu kwakunye nemiqondiso nezimanga zenkosi uYesu Kristu, kwaye ngeli lixa athe wathetha nathi ayizange isilele kubeni egqibeleleyo ukuya kuma ngekuchaphaza. Amen. Ngoko siyazibona apho simi khona elokumanyana ixesha. Sibona izizwe zimanyana, sibona ihlabathi limanyana, sibona ubukomanisi bumanyana, sibona amabandla emanyana, kwaye sibona uThixo ezimanya kunye nomtshakazi wakhe yena nebandla babe yinto enye. Haleluya. Njengepiramidi phaya kunjalo bezimanya ndaweninye uThixo emanyana, ngoba zange ngaphambili suselwa kwesokuqala isigaba sebandla, zange intseke yomlilo ifunyanwe phakathi kwabantu, zange ngaphambili susela kwesokuqala isigaba sebandla, zange bakhe babone izinto esizibonayo thina namhlanje. Kwaye oku kubangelwe ukuba kwenzeke xa uThixo ethumele amatywini asixhenxe waze wasinika umqondiso ngayo, waze wathumela isixhenxe seengelosi ezantsi ziphuma ezulwini zeza ukuza kubuyisela elalizwi lithe sa kuwo amahlelo, zize zilibophelele emva kwilizwi likaThixo kwakhona ukuthoba owakhe umoya oyingcwele. UYesu wathi, ukubani the nahlala kum nelizwi lam kuni, ngoko celani oko nikufunayo niyakukwenzela. Ukumanywa komtshakazi ebuyelana nelizwi lona linguThixo. Ibandla kunye nelizwi, hayi ibandla kunye nomgaqo, ibandla kunye nelizwi, umtshakazi nelizwi zimanywe ndawonye. Oh bethu, enjani kubuyiselwa ntoni ukholo lwabo bokuqala bePentecost oyise? Yabona, aba baye bathiwa sa liqela likaLuda, ingenguye uLuda ngokwakhe, hayi uLuda, hayi uWesley, ingengabo aba bakhulu abaseki. Kodwa emva kokumka kwabo kwabakho ibandla elathi lavela, kwaye bona benza ntoni ngaloo nto? Ngoko benza umbutho ngayo, baye bamkela imigaqo njalo njalo, baze kanjalo bemka. Khawufane ubajonge namhlanje ngoku bafikelele kwelaa bhunga leetyalike zehlabathi ngoku, niyabona. Kodwa ngemihla yokugqibela, niyabona, sibona izinto zisenzeka ngoku ezingazanga zenzeka ngaphambili. Yabona, umqondiso kaThixo, kwaye konke oku kumanyana kungumqondiso wexesha. Ngoku sifuna ukujonga loo nto ngobunono size siqiniseke ngokupheleleyo ukuba siyayifumana. Ukushiya bayalishiya elenyaniso ilizwi ngenxa yamahlelo, besamkela imigaqo neembono zamadoda ahlukeneyo endaweni yokuthabatha ilizwi. Isityhilelo ishumi sithi umyalezo wesithunywa sesixhenxe ngoku khumbula oko kanye kungawesixhenxe amaxilongo, kwaye kukho ezisixhenxe iingelosi ezivuthela asixhenxe amaxilongo oko kuko esiya kuko emva koku. Kodwa khumbula apha ngokona kungqala ithe elesithunywa, hayi ixilongo lesesixhenxe isithunywa, kodwa owe sesixhenxe isithunywa umyalezo. Yabona, hayi esexilongo isithunywa, esomyalezo isithunywa. Yabona, isithunywa sivakalise kuphela ixilongo esiya sesixhenxe isithunywa eyexilongo ingelosi, kodwa le ithi ngemihla yomyalezo wesesixhenxe isithunywa. Yabona, xa owakhe umyalezo ugqityiwe, yabona, lowo ngowesigaba sebandla umyalezo kweli ixesha. Ngoko yena uyaku umyalezo, hayi ixilongo, kwaye imfihlakalo kaThixo leyo ibhalwe elizwini iyakuba igqityiwe. Ngoku jonga ukuba ngowuphi lo mhla siphila kuwo. Jonga loo matywina uhlobo oko kuthe kwatsala ngayo eliyalithe sa ilizwi likaThixo, oko wathi uLuther ngayo yonke inxenye yabanye abathe abo bakhulu abavuseleni abathi baphuma, okwathi kwabuyela emva kwaze kwayibonisa eBhayibhileni apho babeya kuthi babe khona ndoda nganye kweyayo indawo oko yayiya kukwenza kunye noko kwakuya kwenzeka ebandleni. Wayiya kwenza ntoni kwaye yintoni eyiya kuza kwenzeka ebandleni. Zonke ezi zinto azishiyeleleyo. Ze ngoko ngomhla wokugqibela xa thina besingazi into malunga nayo sixelelwe kwangaphambili ngento ethile eyenzekayo kwanawo amaphephandaba nezinto zayicholachola zaze zeza qo ezantsi zayityhila zabe sele zibopha ndawonye ezomfihlelo. Amen, mzalwane, oko kugqwesile kum, oko kum kulungelelanisa ilizwi. Amen. Andikhathali nokuba ukuba okanye ndikunanzile ukuba abantu bathini bacinga ntoni kunjalo, kodwa kum kuyinyaniso. Njengezazi sivela eBhabhele zakhwaza uphi yena ozelweyo kumkani wamaJuda usemhlabeni kanye ngoku ufuneka simfumane, njalo loo nto. Kwaye ndiyakholelwa usondele ekubeni eze ukuze ndithi nanko umyeni esiza, ndiva umemezo lwasenzulwini yobusuku. Amen. Sifike kanye kwixesha lesiphelo. Oh bethu, iyure esiphila kuyo, qaphela, yabona onjani wona umhla, elinjani lona ixesha esiphila kulo. Le inkulu imfihlakalo kaThixo igqitywa, isizisa intloko buThixo, isibonisa eyona nto iyiyo. Uhlobo ezi zincinci i-isms ziye zahamba zamenza oku, waze umntu othile wamenza oku, waze othile wamenza oku ya. Kodwa ingelosi yenkosi yehlile yasiveza zonke ezo izimzi zabo, yaze yakhuphela elubala laanyaniso ngaphandle kwayo, yaze yayidandalazisa. Kwaye nantso apho ikhoyo nje ngeyona igqibeleleyo ibinokuba yiyo, akukho enye indlela ubunokuhamba ngayo. Nantso apho ikhoyo ngeyona nto ayiyo, yabona imbewu yenyoka. Zonke ezi zahlukeneyo izinto nebezifudula zifihlakele phakathi kwabantu, yabona iyintoni. Wayene lo ngumqondiso wantoni manyana. Wathini yena kumalaki wesine wobuyisela, abuyisele olo lokuqala lwePentecost ukholo emva ebantwini kwangalowo mnye wePentecost umyalezo, omnye wePentecost umqondiso, obunye bePentecost obungqina, omnye uThixo akwamanye amandla ekwanye imfundiso yonke into ngokuthe ngqo ngongqinelo lwekanye intsika yomlilo eyathi yabetha uSawuli yamuyisa endleleni eyehlela eDamasko iphakathi kwethu namhlanje isenza kwa ezo zinto wayezenzayo ngawo lo mhla ukumanya. Sibona izizwe zimanyana, sibona ihlabathi limanyana, sibona amabandla emanyana, sibona umtshakazi emanyana, emanyana kunye nelizwi, ngoba ilizwi nguThixo. Kwaye njengokuba ilizwi, njengokuba umyeni ekubeni eli lizwi kunye nomtshakazi ekubeni engumvi welizwi bayahlangana kumanyano, bamanyana njengomsitho, yabona bazilungisela umsitho kwaye baba banye. Ilizwi liba nguwe, nawe ubalilizwi. UYesu wathi ngaloo mhla niyakuyazi konke uba wakuko ndikuko, nako konke ndikuko ndikuko, kwaye konke nikuko ndikuko. Ngaloo mhla niyakukwazi ukuba mnandi kuye uba ukum mnandi kum nani kum, yabona. Ngawo loo mhla, owuphi umhla? Lo umhla sifumanise zona zinkulu zifihlakeleyo imfihlelo zikaThixo zityhilwa. Oh, ndiyayithanda kanjani loo nto. Oh, qwalasela uhlobo inzululwazi kunye nelizwi ebezingenakuthelekiswa ngayo njengokuba zinjalo namhlanje babengenakukwazi ukuyenza ngaphambili kungoku apho bathe bakwazi khona. Qaphela, yena wathi eyezulu imiqondiso, eyezulu imiqondiso, inzululwazi kunye neyesizwe imiqondiso. Ngoku banemikhulu imiqondiso esibhakabhakeni namhlanje, banoosomajukujuku nako konke. Kodwa yintoni eyenziwa ngaba somajukujuku kwinzululwazi yehlabathi? Ibaphathela uloyiko, abalazi ixesha ekunokuze kuthunyelwe ngalo phezulu into ethile enjalo ize iwise ezibhombo kuze kube kuphelile ngayo, yabona. Ngoku leyo yimiqondiso abanayo eyoyikekayo imiboniso ezulwini, yabona. Banayo eze atom into lomlilo nako konke, zonke iintlobo zemiqondiso, uyabona, apho batyikitye khona esi sivumelwano ngenye imini esokuba babengasayi kuphinda baqhushumbise nanye kwezi bhombo apha ngaphezulu, kodwa ngoku baya ngaphantsi kwamanzi kunye naphantsi emhlabeni bezivavanya njengokufanayo, yabona. Batyikitye isivumelwano, asisayi kukwenza oku ukuba uthi awusayi kuyenza, kodwa siyakubuyela emva ekhaya size siyenze ngale ndlela yeli xa sisazi ukuba nawe wenza kwangandlela enye ngaphaya, Yabona, akukho kwanto nje, kuphela nje. Akukho kuthembana phakathi kwabo. Akukho kwanto. Usenoku, yabona. Ingulowo uyamoyika omnye, lowo ngowoyikekayo umqondiso. Inzululwazi, nomntu, nezizwe, bavelise owoyikekayo umqondiso esibhakabhakeni. Injalo ngqolonto. Ngoku, ukoyikwa komnye ngomnye. Kwaye bekukho owezulu umqondiso onikezelwe kwi yabona ngoku banomqondiso ezulwini nabo owoyikekayo umqondiso indoda ekusomajukujuku isenokuba inentolomlilo yeatomi nesenokuyiwisa ize itshabalalise isizwe siphela nyuka ngosomajukujuku uze ume phaya akukho nto ebathintelayo ukuba bangayenzi loo nto bangayenza ngokuqinisekileyo loo nto bona nangaliphi na ixesha befuna basenokumzisa eluthulini ukuba babefuna Kodwa, kwishumi elinesihlanu semizuzu ukusuka ngoku. Kwaye, yintoni umntu angayenza? Nomnye kweli ayicala naye. Ke, uyabona, ukuba banomqondiso. Kodwa, olo hlobo lomqondiso, lubenza boyike. Bayamanyana ndawonye, behlanganisa amandla abo. Elikhululekileyo ihlabathi, lihlanganisa amandla alo ndawonye. Ubukomanisi buhlanganisa amandla abo ndawonye neRussia. Wonke umntu. Kodwa, elowo ngamnye, woyika omnye ongomnye. Yabona. Ngowoyikekayo umqondiso, injalo loo nto, leyo yeyesizwe imiqondiso nezinto. Kodwa ibandla lamkele owasezulwini umqondiso, usomajukujuku. Amen. UYesu Kristu, ekuyimoya yentsika yomlilo, leyo waye kuyo kwiTestamente endala, awaye kuyo xa wahlangana noSawule endleleni eyehlela phaya eDamasko, okwanye uYesu, elapha namhlanje. Kwaye yenzani yona, ingaba yona iza noloyiko, izisa uthando. Ukumanyana komnye nomnye. Amen. Imvakalelo yomnye ngomnye. Izisa uthando lukaThixo. Oh, isimanya kwaye isizisa umzimba kaKristu kumanyano njengomtshakazi. Yiloo nto ayenzayo ngoku. Olu lukhulu umanyano athe uThixo. Bayazimanya elinye iqela apha ukuze lilwe elinye. Elinye iqela ngapha ukuze lilwe nelinye. Apha ibandla limi phakathi kwabo. Uzukhangela oko kuyakwenzeka. Liya kumanyana nabo. Oko kuchanekile ngenene. Kodwa, ngoku, sifumanisa ukuba oko kuzisa uloyiko nokungazinzi. Kodwa ibandla, umtshakazi, limanywe nguThixo omnye, phantsi komnye umoya. Umoya kaThixo, kolunye olungcwele umanyano lukaThixo. Ukuze, babe ngomnye ongcwele umtshakazi kaThixo. Injalo loo nto. Konke kumanyana, umanyano lomzimba. Umzimba, ulindile njengomtshakazi. Njengokuba unguye umtshakazi, njengokuba sizibiza umtshakazi, ukwenzela ixesha lokumanyana komtshakazi. Ibandla, lenza njalo ukuhlangana. Ifanele ukudala nje olona thando phakathi kwethu, ukuze singafane sibe kude omnye komnye. Injalo loo nto. Kanje nina, awunyanzelekanga ucenge abantu ukuba bathandaze. Awunyanzelekanga ukuba ubacenge ukuze banqule uThixo. Akudingeki ukuba bacengwe ukuze benze okulungileyo. Bona nje, bamthanda kangako yena, kude kungabikho nto yenye. Ucinga ntoni ngentombazanana encinci, elihle ngenene igqiyazana elincinane, eliza kutshata nothile onenkangeleko umfana, nelingazivayo ngaye kukumthanda. Ithetha ukukhulu kulo kunobomi obubobalo, kwaye liyazi kakuhle ukuba baza kutshata. Njengokuba olwasuku lomsitho lusondele, laa mfo mncinane ndiyakuxelela, ewonke nje uyazulazula, yabona, wenza nje yonke into ime ngendlela. Uzinikezela ngokupheleleyo kuye, injalo loo nto. Yonke into emkholisayo, yiyo nje kuphela elifuna ukwenza yona igqiyazana. Kulungile, leyo kumele ibe indlela yebandla namhlanje, ukuba ubomi bethu bube bubufihlwe kuThixo ngaye uKristu, butyinelwe phaya ngoyingcwele umoya. Into ebendinifundisa yona apha, ukunixelela ngale miqondiso, kunye nezahlukeneyo izinto ezenzekayo, andinalo ixesha lokuyenza ngoku, yakuyenza komnye umyalezo, inkosi ivuma. Kodwa, kukho inye into encinci esasilelayo ebandleni, kwaye siyayifuna loo nto, ukufika kuyo, kwaye ikungqameko lwayo kanye ngoku, yabona, sifuna ukufika kuloo nto, ukuba ufanelwe kukuba uyenze, ukuba akuyenzi kuphelele nje, umelwe kukuyenza. Ngoba jonga, ixesha lokumanyana lisondele, ngoba uThixo, uhlanganisa ibandla ndawonye ukuze libe uchwilo olusingisa kumsitho olukhulu umanyana. Xa uThixo kunye nomntu bayakuthi bamanyanele unaphakade, xa izidalwa zexesha zimanyana nephakade. Yakha yenziwa, ikwimoyonyana womntu emhlabeni, kwaye kwafuneka ukuba anikezele ngobomi bakhe ukuze azise amandla ukuze amanye abanye abantu kunye nalamandla manye angawomtshakazi kaYesu Kristu. Kwaye ngoku ibandla lizimanya lona buqu umzimba kaKristu lizikhulule ngokwalo laziqhawula laphuncula kuwo onke amangcinane amatyathanga lizilungisa lona buqu lizihlanganise umanyano phakathi kwabo. Oh, uthando novuyo naye umoya oyingcwele ahamba phakathi kwabo. Oh, bethu elinjani ixesha njengokuba sibona amadada ezilungiselela, sibona la marhanisi ezilungiselela, sibona izilwanyana iinyosi zizilungiselela, sibona amafu elungiselela imvula, sibona yonke into uhlobo ethi izimanye ngalo ndawonye isenzela utyalo lwayo olukhulu. Sibona imanyano yezizwe ndawonye zizimanya kubugomanisi, siwabona imanyana ngapha kwihlabathi lasentshona, sibona ibandla lizimanya ndawonye. Zonke ezi zizenzinye ke ngokuqinisekileyo akukwazeki, akukho limbi ixesha apho bekunokuthi kube yile ndlela. Bekungena kuba yile ndlela kumashumi amabini eminyaka edlulileyo, bekungena kuba yile ndlela, bekungena kuba yile ndlela kwishumi leminyaka elidlulileyo. Kumele kwenzeke kanye ngoku, yabona, ngoba ezi izims nezinto besingekafikeleli kule ndawo. Ngoku vuka zivuthulule ngokukhawuleza uze ujonge apha kule ndawo sikuyo, apha sikhoyo njengezazazi zimi emgceni kanye nelakhe ilizwi kwaye nokukhanya kwenkosi kukhazimla phezu kwendlela yethu. Uzuko kuThixo enyangweni kuphinde kube luzuko uThixo othe wasinika uYesu Kristu lo simthandayo nothe wasizisa kuyo le ndawo. Saye nje ukuba thina singabakhe abantu sithewe ngexabiso elilele gazi lakhe. Oh bethu, xa elokumanyana ixesha lifika sijongile njengokuba simanyana omnye nomnye kwiintsontelo zowakhe umoya, thina kusenokuba ngowakhe umoya ngokuqinisekileyo umoya wakhe kutheni iyiyo ililizwi lakhe kwaye yena lowo ngumoya welizwi. Kwaye xa la moya wesithembiso ufika phezu kwakhe uze ungqinele kwaye uzibonakalise khona apho, ingabo ukwangomnye umoya? Ikwangulowo mnye waye kunye noMoses entlango, ikwangulowo mnye waye phezu koYesu Kristu, ngulowo mnye wahlangana noSawuli endleleni yakhe eya eDamasko, nguye izolo namhlanje nangona buphakade, kwaye wenza into efanayo. Kwaye sibona izizwe zihlangene, sibona iintloko zebandla zihlangene, sibona ubugomanisi buhlangene, sibona ii-isms zimanyana, sibona zonke ezi zinto, kwaye ngoku sibona umtshakazi umanyana nelizwi. Oh bethu, lixesha lokuba abangcwele bavukele ukumanyana nabo basabudlayo ubomi ukuze kuyiwe kumanyana noYesu Kristu naphakade. Wanga uThixo angasinceda sonke ngabanye ukuze simanyane noKristu kobu busuku. Siyakunikezela okwethu konke sikuko, yonke into esinayo, umphefumlo wethu wonke, umzimba nengqondo kuYesu Kristu, ze zikhangele elo xesha loko kumanyana. Xa ixilongo likaThixo liyakukhala nexesha lisayi kuba sabakho nentsasa iqhekeza unaphakade iqaqambile yayintle, xa abafele kuKristu baya kuvuka beqokelelane ngaphaya kwelinye ixheba phesheya kunye nomtshakazi odla ubomi kuze bafunqulelwe phezulu kunye. Khangela ekumanyaneni uThixo emanya ibandla kunye nelakhe ilizwi, ilizwi kunye nebandla ukuze bobabini babe ntonye. Thetha oku kuyakwenzeka, yenza oku kuyakwenzeka. Yiyo le ndim lo phambi kwakho, ndim lo eyingqinisisa, ndim lo kunye nawe. Konke kulungile, sifumanisa ukuba ngoku ixesha liyafika xa ixilongo likhala, baze awo bangcwele baleleyo emva phaya abanakukwenziwa bagqibelele ngaphandle kwethu. Baxhomekeke kuthi amaHebhere 11, baze xa behlangana bamanyane nabo basadla ubomi. Ibandla limanyana kunye nelizwi, ize ibe libandla nelizwi zimanyana ndawonye besibandonye. Abafileyo abangcwele kunye nabaphilileyo abangcwele bemanyana ndawonye ukuze babe bani, baze bonke bahambe kunye ukuya kumanyana noKristu ngaphesheya ukwenzela isidlo sangokuhlwa somsitho wemvana. Lixesha lokumanyana kwaye imiqondiso ibhabha kwindawo yonke, imiqondiso ikwizizwe, imiqondiso ikubukomanisi, imiqondiso kwihlabathi lasentshona, imiqondiso kwibhunga letyalike, kwaye umqondiso ulapha ngokuhlwanje phantsi kwesikhokhelo sikamoya oyingcwele. Libe nalo ilizwi likaThixo liyingqinela kwaye liyenza ukuba ibe yinyaniso. Amen. Elokumanyana ixesha, umqondiso welokumanyana ixesha. Masithobeni iintloko zethu. Nkosi Yesu, njengokuba inhliziyo yami ixhumaxhuma lovuyo, njengokuba ndibona amathuba okuba kwenzeke awam ndiyile ndoda ibudala buphakathi, kodwa noko amathuba okuba kwenzeke ndikubone usiza kwesi sizukulwana, ndibe ndiphilile ndibe apha, ndibone xa elaa xilongo likhala, lowo unyukunyuku ahlale enyukunyuku, lowo ulilungisa ahlale lilungisa, lowo ungcwele ahlale engcwele. Oh Nkosi Thixo, kwaye ukucinga ngathi simile ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso xa ihlabathi lingayikwazi ukuba kwenzeka ntoni, kodwa ngesaquphe uyakubona kuvelile phambi kwakho abo ubathandayo nabasele bedlulile beze ukuza kumanyana nawe kwakhona, kwaye siyakutshintshwa ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso sibe sinqakulelwe phezulu sisonke ukuya kuhlangana nenkosi emoyeni, size ngoko simanyane naye ukuze sibe lapho naphakade singaze sibuye siphume kubukho bakhe kwakhona. Enjani ukuba nkulu into namhlanje Nkosi, ukwazi ukuba ngoku simanyene kunye nomoya omnye, omnye umoya, umoya oyingcwele olibambe walinqakula ilizwi ungena kuthi. Enjani yona ukuba nkulu into, enjani inyweba yokuqhawula uphuncule kulo lonke ihlabathi ukuze sizimanye kuYesu Kristu, kwaye ukucinga ukuba ngenye imini sikwisimo esiphathekayo sinemizimba enjengomzimba wakhe wozuko siyakuhlala phansi etafileni yesomsitho isidlo sangokuhlwa, size apho simanywe sendiselwe ngomtshato kuye ukuze siphile njengomtshakazi nomyeni kuwonke amaxesha azayo kuye ongena siphelo unaphakade. Nkosi Thixo, kwanga oku kungangabiyo nje engenasihlahla ingcinga kubantu, kodwa kwanga kungayeyenene de uhlobo lokulamba nokunxanwa kungangena ebantwini ukuze ba befunde amaphephandaba abo bekhangele kwi bephulaphule unomathotholo nendaba, kwaye bebona ukuba lelokumanyana ixesha imiqondiso iyadanyaza. Nkosi Thixo, nje ngangoku yabe sithetha ngabafazi izinto abaya kuzenza ngemihla yokugqibela, izinto ibandla eliya kuzenza ngemihla yokugqibela, nento izigaba zebandla eziya kuba yiyo, nento amatywini aya kuba yiyo, zonke ezi zinto zizezinye. Kwaye sibona njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa, sibona njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodom noLoti xa ingelosi kaThixo yathi yazazisa enyameni yomntu, yathi yadla inyama yenkomo yasela ubisi oluphuma enkomeni wadla isonka wema phaya waba nako ukuxela oko kwakusenzeka emva kwakhe, kwaye uYesu wathi loo nto inye iyakwenzeka ekubuyeni konyana womntu. Nkosi Thixo, siyibonile iphiramidi uhlobo esiyakha ngalo phezulu phaya, naye niyibonile uhlobo esongeze ngalo ezi zinto kuyo, saza safumanisa ukuba sikwixesha lokugqibela silinde eliyintloko ilitye lembobo. Uzuko kuThixo, siyathandaza bawo ukuba uya kubavusa abantu ngokukhawuleza ngoku uze usiqokelelele ndaweni inye ngolobu Thixo uthando kunye nembeko kuYesu Kristu nakuye ngamnye kuthi. Ukuba kukho bathile apha ngokuhlwanje abangenalo elo themba liphumle kuwe, aningephakamisi esakho isandla kuThixo nize nithi Nkosi Thixo yimanye nawe, yimanye nawe Thixo akusikelele mzalwana, Thixo akusikelele kunye nawe, nawe ewe imanye nawe Nkosi, ewe oh bethu. Izizwe ziyaphuka, uSirayeli uyavuka, jonga uSirayeli ngaphaya umanyene ndawonye, uSirayeli ephuma kwihlabathi lonke uzile ukuze bamanyane, ukuze bazimanye kwaye ngoku basisizwe, basesimanyeneyo isizwe, uneyeyakhe iflag eyeyakhe imali ongowakhe umkhosi yonke into, ukuba bakhe banjalo banjalo ngoku. USirayeli umanyene, iRoma imanyene, ibandla limanyene, naye umtshakazi uyamanyana. Amen. Nako ukuza koli yalukhulu umanyano. Intoni yona? Yonke ishukumela kulaa mqondiso lowa ungoyena ndoqo umqondiso, uYesu nomtshakazi wakhe bemanyana bebantonye. Bawo Thixo, nikezela ngezintsikelelo ndizicelela aba bantu, kwaye sanga singamanyana kuwe ngenhliziyo nomoya njengokuba bephakamise izandla zabo benqonela oko. Nkosi Thixo, sihlambulule uze usenze abakho, siphe oko Nkosi. Yiloo nto esiyaziyo nesinako ukuyenza kukucela, kwaye wena uthe ukuba siyicelile saze sayikholwa simelwe kukuba siyifumane. Ndiyayikhangela Nkosi Ngiyakubulela ngelika Jesu Kristu igama. Amen. Ndiyamthanda. Ndiyamthanda. Ngoba waqala wandithanda. Wathenga usindiso lwami emdini waseKhalvari. Amen. Oh bethu, yabona umyeni uyeza, yiva umemezo lwenzulu yobusuku. Siyakunyuka ngendandeluko ukuba sonke sibambekile sihlangane naye esibhakabhakeni. Qwalasela uthandaze mzalwane, hleze umbe athathe isithaba sakho, ngoba odikidiki nowileyo abasayi kunxiba idyasi yamtshato. Injalo loo nto, masilungele olu memezo lwenzulu yobusuku. Iya kufika ngeyure xa ungacingelanga. Kuya kubakho umemezo, hayi phakathi kwelabangakholwayo ehlabathi, iya kuba yimfihlo, kodwa amakholwa akhangela le nto. Ubona iinkwenkwezi zisima emgceni, yabona yintoni eyayivelisayo nje kanye ngohlobo eyenza ngalo kwityeli lokuqala. Yabona, nako apho sikhoyo imiqondiso iyeza. Sibona imiqondiso ebonakala eyokwakho okusikeleleyo ukuza. Nako bonani amagqabi omkhiwane esibuluhlaza, ivangeli yobukumkani ifikele kwizizwe zonke, kwaye sikufuphi isiphelo siyabonakala. Ngoko ngovuyo qelela siya kupapasha umyalelo wokwakho okusikeleleyo ukubonakala. Ingaba kunjalo? Oh, papasha umyalezo wokwakhe okusikelelekileyo ukubonakala. Yiloo nto esimele kukuyenza. Xelela wonke umntu, lungisa, lungela ukuhlangana noThixo. Amen. Ndiyamthanda. Oh, hlobo endimthanda ngalo. Ngoku masimeni ngeenyawo zethu ngoku nje ukuba sibhabhayisa omnye nomnye. Jika macala uze uxhawule uthile, uze uthi, side sibuye sihlangane. Xhawula izandla ngoku. Side sihlangane, side sibuye, sihlangane kwezigaya swinya, side thina. Kumbula, usenokufumana ubizo olandelayo umhlangano usenokuba sezinyaweni zakhe. Oh Thixo abe nani, de sibuye sihlangane. Ngoku cinga nje, phambi kokuba sihlangane kwakhona, phambi kokuba sihlangane ngecawe kusasa okanye ngolwesithathu kusihlwa, kusengenzeka ukuba into yokuqala yaziyo umntu othile unyamalele. Lo unyamalele kwaye bemkile. Oh, ukucinga ngomyeni wakho enyamalele, okanye umkakho enyamalele, kwaye nokaJohn umfazi enyamalele, kwaye nangapha abantwana abanyamalale, konke kwenzekile, kwenzekeni ngoko wena ushiyekile. Oh, okunjani ukulila nokukhala xa abalahlekileyo bexelwa isiphelo sabo esingesihle. Bakhalela kumatye neentaba njengo-Israyeli ehamba ukubuyela esixekweni esiya etempileni. Bathandaza kodwa imithandazo yabo yayisaye ishiywe lixesha. Bawuxhasa umyalezo. Oh mzalwane, ungaze uyenze loo nto. Nantoni na oyenzayo, yima ngokukhalipha ngenxa yesizathu. Ewe mhlekazi, ngoku side sibuye sihlangane, siyakwenza oku. Dadi gama lika Yesu kunye nawe, njenge kaka kuwa onka maqala. Xa izilingo ziqokelana zikurhurhanqa, wenza ntoni ke wena? Phefumlayela gama lingcwele emthandazweni elinexabiso igama. Holy Night. Themba lomhlaba novuyo lwezulu elinexabiso igama. Holy Night. Themba lomhlaba novuyo lwezulu. Masithobeni iintloko zethu ngoku njengokuba singqumshela. Egameni lika Yesu siyakhothama, siwe ngobuso kwezakho iinyawo. Kumkani ekumkani ezulwini, mthwese yena xa wam lwethu luphelile. Liyakuphela ngenye imini olinexabiso igama. Lexabisi igama olimnandi. Sithe sibuye sihlangane kwakho, Thixo abe nani. Themba lomhlaba novuyo lwezulu. Elinexabiso igama olimnandi. Limnandi. Themba lomhlaba novuyo lwezulu.